Tēnā nō rā koe, koe nei te pāhorangi mo te wiki 34 o te pukapuka Māori Made Easy Tuarua. Hei tīmatanga, to begin, let's take a look at this week's conversation between Mere and Māka. O mai koe I a rā, nē Māka. E mea ana koe. Kuia kai a koe, tēnā, whakaritea o hū o mōma, ka o mai tāua. Ine, kihia. Ki te tihi o maunga kie kie. Ka pai, a he au tikinai e koe. A te waru karaka. Mā hea koe haere mai ai. Mā runga I te waka o tōku māma. Kia mōhio mai koe, kātahi anoau ka hoko punua ngeru, nō reira. Kaue haere mai ki konei, hoi hoi ai, ne? Kei mataku tō ngeru hou, ai, kei mataku taku ngeru hou. Hei te waru, ne? Ai, hei te waru. Now this is the same conversation that you were studying last week, but again, it gives us some more examples of how to use the word ai. In the conversation we are studying between Mere and Māka, Mere says, tēnā whakaritea o hū oma oma, ka oma ai tāua. This is an example of another way of using the word ai. It's similar in meaning to the sentence we learnt in week 28 of the first Māori Made Easy book, where we used kātahi kā to say the equivalent in English to and then. For example, tīkina o kākahu kaukau, kātahi tāua ka haere ki te moana. Tīkina o kākahu kaukau, ka haere ai tāua ki te moana. Both of those sentences are saying grab your swimming togs and then we'll go to the beach. But one is using ai, the other one is using kātahi kā. Let's listen again. Tīkina o kākahu kaukau, kātahi tāua ka haere ki te moana. Tīkina o kākahu kaukau, ka haere ai tāua ki te moana. In the conversation between Mere and Māka, Māka says, kaua e hara mai ki konei hoi hoi ai, ne? Kaua e haere mai ki konei hoi hoi ai, ne? When used in this manner, the ai performs the function of connecting the action, in this case, hoi hoi, or to be noisy, to the location, which is konei, or here. Me haere koe ki te kura, tākoro ai. You should go to school to play. Me haere koe ki te kura, tākoro ai. Similar to when Māka says, kaue e hara mai ki konei, hoi hoi ai. Konei and hoi hoi are connected by the ai. Now in this pāhorangi we're going to study a colloquialism or slang term which we call kiwaha. The kiwaha for this pāhorangi is hoia tō waka. This is one of the many multi-meaning, multi-purpose kiwaha we have in te reo Māori. Its main objective is to tell the listener to keep on doing what they are doing, but it can be used in both positive and negative contexts. If the context is to make a positive comment, you are then saying to the listener, I support you, I support your decision, I support what you are doing, despite what others might say, the difficulties involved, or the dangers that may present themselves. Here are some examples. Māma, e haere anau ki te whare wānanga a te rātau, ahakoa ōku a mai maitanga. Mum, I'm going to go to university next year despite my apprehensions. Ka pai, hoia tō waka. Good on you, you go for it. Kei te karoau I te hui a pōpō, me mahi keau I taku tuhingaroa. Hoia tō waka, ko koe e mōhio ana ki te mea tika, hei mahi māu. I'm not going to the meeting tomorrow, I need to do my essay. That's all good, you do what you need to do. You know what the right thing for you to do is. Kei te karoau I te hui a pōpō, me mahi keau I taku tuhingaroa. Hoia tō waka, ko koe e mōhio ana ki te mea tika, hei mahi māu. Now if the context is to make a negative comment, then you are saying to the listener, you're on your own mate, I don't support what you're doing, I don't support your decision. Here are some examples. Kei te whai māua ko Mere. Mere and I are dating. Ah, kāti, hoia tō waka. Oh well, you're on your own there, buddy. Kia au nei, me whakai tātou ki te pūtea. In my opinion, we should agree to the payment. Hoia tō waka. That's your opinion. In other words, I don't agree.